Ripizza, ya 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 ya, brown baby, voila, like a knife, ya ya.
Kazuri, ntaka nkwite baby. Ona sana kamlevi vile unankunywa daily. Every day, tukispendi, ha, tukispendi. Kamu kwa ma baby, kamu tu kwa baby. Kamu kwa ma baby, kadogo kadushe. Mapenzi ni kupe, eva kore. Sweet chocolate, moku ni besi. Utano kore, mutano kore, hey. Kamu tukidogo John, taka nkwone tenamo. Top ranking teamo, pretty baby therefore. Uja stay na mimi om, more ganji more forms. Fisi type no room, all morning to moon. Omeni sundaju, napenda only you. My love, lovalu, ni situ limba us. Na we, nime choose, wote walalo. Sini we, nime choose, Heng chinga zuri, ntaka nkwite baby. Ona sana kamlevi, vile unankunywa daily. Every day, tukispendi, ha, tukispendi. Kamu kwa ma baby, kamu tu kwa baby. Kamu kwa ma baby, kadogo kadushe. Mapenzi ni kupe, evapore. Sweet chocolate, moku ni besi. Utano kore, mi utano kore, Vile uta wine genge ni janais. Wapenda sa, nakpenda twice. Ham baby girl, baby girl kuwa mine. Saisi na kashla, kintu tamai. Tanya kandai, India Mumbai. Chinese kala unakaumpa kadai. Unani kill, na rise, unani kill second time. Kwani rada yako ni gane. Chinga zuri, ntaka nkwite baby. Ona sana kamlevi vile unankunywa daily. Every day, tukispendi, ha, tukispendi. Kamu koma baby, kamu tu kwa baby. Kamu koma baby, kadogo kadushe. Mapenzi ni kupe, eva kore. Sweet chocolate, moku ni besi. Utano kore, mutano kore. For the first time, neki kuwai. Brownie wala indaskia fine. Don't waste time, just be mine. Totally ume poison my mind. Money is coming, dollar and sterling. I'm angry, chase you, they my side. Where? You are mine. Where? You are mine. Wangu, walai. Where? You are mine. Heng chinga zuri, ntaka nkwite baby. Ona sana kamlevi vile unankunywa daily. Every day, tukispendi, ha, tukispendi. Kamu kwa ma baby, kamu tu kwa baby. Kamu kwa ma baby, kadogo kadushe. Mapenzi ni kupe, evapore. Sweet chocolate, smoke on the face. Mutano kore, mutano kore.